name is White from Chiland. Nali poku we, ngechi poku waya. Nali mona tini na sapuna ya wama na iti ya pita muntambo. Anshi kwa liwa vashana vashinya. Nga melodi, ya hivi kama tumumuti kanshi ufi. Na malavi, na yende po ya wakumona timuli babili kashuli we. Tetimbe pyo kute mwashashi. Don't go, baby, I'm willing to learn. Be my teacher, be my best and no teacher. Be my teacher, baby, be my best and no teacher. Be my teacher, be my best and no teacher. Be my teacher, baby, be my best and no teacher. Nala kuchete kela shana tiwalipu sana. Ifole landa na lifi mfwabu. Ati tukopa na tawakatale nshapo nkumbamu hini. Nepa fine na lifi mfwabu. Do you really mean what you say? Baby don't blame me. Walipisha mumatipa mumalova. Nefifi nole njeba kwaliko mtu wanjebele. Ala niwa mambana. Nabafu sana nesavidia mambana. Shile kupala niya kwa mana. Nifele likusha kusha niwe nkamana. Tetimbe pyo kute mwashashi. Komi Patson daka pandini neputu kapule ya vashi. Kamwewe nizo nite yelo mpila. Mwari ntela sana mtimoru. Izo nito vene mitima. Mwari nito vena sana mtimoru.
Be my teacher. Be my best and only.